the beat. Till we get to music, yummy tita, jump.
I want to go. Let me go. Tango Mary Moko. Each of men in that day. Oh, Punguane. Marego Punara. Ieni Tata. Ieni Yaya. Tata Gera Goko. Manga Magabato. Tiga Gotagera. Eni no Acho. Ieno Ane. Avasani Bane Aya. Temere simu ango bakambora ango ogire wanyu mare kunganya be nicho gokwane mare kugamara ngono kutibire tata manda kura omuchuru yaya kura ndore goko ngono tamio mwene uye ntegire eni na abana abana barakura kana muchogire. Epi boko ane, ai woni boko. Epi boko ane, ai woni boko. Acha boko ane, uchora bana. Ah, epi boko ane. Kakusai kaka kutora momo yo. Iraleo noche ten kubani. Era mega kabere liga. Kabere kiru tembe denja. Niko ndania. Serengeti Music na producer Atari Mboya Samba Eti. Ah, karibu super kidogo. Tatu sasa mwenye nyavana batu. Kera tembe denja. Denja ni hatari. Oyo ntembo maro na kere nko pseme kalina kwa motene brato mwanto wabonyo kuhana makori. Ene na korobsani kwa mwanto mkono na mwona kerindo moru kwa makindo motimbaru wano bemenye mikaku kwa tika hamita vete mwone bako na lero mwanto wabonyo wana mwisi. Wapi mochuma, mochuma grisi, mzee saidia ndani ya nyamitita. Respect faza, nakupata sana babangu.
Serengeti Music.
Boya on the beat.
Yeah baba. Wewe nyanko, wewe nyanko, wewe. Are sikia sauti ya mwanafunzi wako. sio mwingine ni Danger, ni hatari. Salamu zangu zimwendee mamangu mzazi, anaitwa Bageni Machogu, ndani ya Sanganga. Nakupenda sana mamangu. PDJ Mwita Nyambere, pamoja mzazi. Wewe happy, wewe happy, wewe happy. Arsikia sauti ya mmeo, nalia kilio cha mbwa mwizi. Wapi MC mkuu? Anya Sanganga, The Big John, John Wambea Machaki. Piga kazi, usiogope kazi. Chacho Magoge, Chacho Magogo, Mungule Mwenye Mitita. Nakusalimia sana rafiki yangu, tuko pamoja. Wapi Super Kidogo, Toto Masinki, amoku sana baba. Eni tunamanyehe nare kogu mubantu Rembwine. Abantu nagende barangamba, baranseka, nagenda chomkangi. Wow. Wapi Mboya Samba yetu, unuza hatari. Wapi yatima, yatima mito chocha machoku, yangu kipenzi. Kitahe jeli, mpe hai pamera, amu wakijaru. Karibu Super Kidogo.
Thank you.